écoute-moi.
Sahilal Kalandar, mast, mast.
Sahilal Kalandar.
This is Out of This World.
Piramange Korkoro.
Kokoro, kokoro.
Mixing Global Styles with JPR.
Anya bara, anya bara, anya bara,
Good evening, this is Out of This World with JPR, and this week we started with Kadiali Kuyate with Anya Bara from her new album. Okay, I've got five in a row for you. Zela Margosian Quintet, Alik Waves from the album Transition, Babel Blues with El Watane from Naida, Danilo Brito with Shoro Number 1 from his new album, Bob Dylan with Goodbye Jimmy Reed, and Neil Young with Kansas from Homegrown. First, Zela Margosian Quintet. Thank you.
streets, named after a saint. Women in the churches wear powder and paint. Where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell them prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed, indeed. Give me that old time religion. It's just what I need. For thine is the kingdom, the power and the glory. Go tell it on the mountain, go tell the real story. Tell it in that straightforward, puritanical tone. In the mystic hours where the person's alone. Goodbye, Jimmy Reed. Godspeed. Thump on the Bible, I proclaim a creed. Behind my head. Never pandered, never acted proud. Never took off my shoes, threw them into the crowd. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye and good night. Put a jewel in your crowd and I'll put out the light. Everything at me, everything in a book. I had nothing to fight with but a butcher's hook. They had no pity, they never lend a hand. I can't sing a song that I don't understand. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, good luck. I can't play the record 'cause my needle got stuck. In a transparent dress, suits you well, I must confess. I'll break open your grapes, I'll suck out the juice. I need you, but my head needs a noose. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye and so long. I thought I could resist her, but I was so wrong. What brings you here? Oh, nothing much. I'm just looking for the man. Came to see where he's lying in this lost land. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within you. Can't you hear me calling from down in Virginia?
Just woke up from a bad dream, and it's so good to have you sleeping by my side. Although I'm not so sure if I even know your name. Hold on, baby, hold. Far from the tears you've cried. Mm-hmm. you're the one I'm talking to this morning. With your mind so kind and your friendly body lying in my bungalow of stucco that the glory and success bought. Hold on, baby, hold on.
That was Kansas by Neil Young. Okay, we come to the weekly dedication spot. This week it's for Dominique and Robert.
With much love.
I know they are keen listeners, and I'm so glad that you like the program. And the track that I've chosen, Côté Soleil, by Yves Carini from his album Un été parisien. I hope you enjoyed the track, and I hope you enjoyed the rest of the program.
Côté soleil, et quand c'est trop compliqué, je me fais la belle. Direction les tropiques, plage exquise, cocotier, histoire de ne plus penser qu'à l'essentiel. Je prends la vie du bon côté, côté soleil. Elle m'a promis des monts et des merveilles. Croquer à pleine dent, la vie moi sans à l'heure. Pour la suite, on verra bien à la bonne heure. Oui. Parfois, quand les nuages cachent un peu trop mon soleil, je regarde avec de la nostalgie. Les photos un peu jaunies de ces îles qui me replongent côté soleil. Au-delà bleu du ciel, je puise mon oxygène. La chaleur me fait du bien, fini les longs discours. Moi je prends un aller simple sans retour. Cache un peu trop mon soleil. Je regarde avec de la nostalgie les photos un peu jaunies de ces îles qui me replongent côté soleil. C'est comme ça, je n'y peux rien, c'est naturel. Je préfère les alizés au mistral déchaîné. Les eaux calmes et chaudes de la Méditerranée. Je prends la vie du bon côté, côté soleil. Et quand c'est trop compliqué, je me fais la belle. Direction les tropiques, plage exquise, cocotier. Histoire de ne plus penser qu'à l'essentiel. Histoire de ne plus penser qu'à l'essentiel. Histoire de ne plus penser qu'à l'essentiel, côté soleil.
That was Yves Carini with Côté Soleil for Dominique and Robert from Berkshire. We go back to 2010 this week with Angélique Kidjo and Move On Up featuring John Legend. Abelardo Carbona y su Conjunto from Colombia with Palenque. Afro-Cubism with Mali Kuba from the album Afro-Cubism. Africa Ritmos with Pika Odedo from Angola. Amadou and Mariam with Sarama La Charmante from the Magic Couple album. And Chet Lowe with Il n'est jamais trop tard, It's Never Too Late from the album Jam. First, Angélique Kidjo.
Why do they want Africa? Hey,
And keep on wishing. Oh, remember your dreams are your only schemes. So keep on pushing. Hey!
Listening to This Is Simply Out of This World.
Purísima, verás. tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes copains ont des voitures, il y en a d'autres à l'aventure. Mes copains ils sont partis, oh mais moi je suis là pour servir mon pays, et je suis là. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes copains ont des voitures, il y en a d'autres à l'aventure. Mes copains ont des villas, mes copains ils sont partis. Oh mais moi je suis là pour servir mon pays. Oh je suis là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donne, 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 qu'on en y pas nourrir. Oi!
Check low with Il n'est jamais trop tard. Okay, this is the end of the program. We'll finish with Carlou D from Senegal and the track Sen Regal from the album Musikra. I hope you enjoyed the program. I'll see you next week. Ciao.
Na 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 munum ci dekk sonu nañ gën gi dekk la ni war defal di mbakk. Na 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 ñun fa nu bëgg dekké ku fa bëgg dekk fo nga ni rula. Na 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 galandu bay bambu di dundé deug deug sonu nañ Allah be ngi day ngay na jaay wote né bëgg to fi ak nañu sax deug deug ñu sas rek ku né ngi mbëkk ni mbëkk jëm kaw def bi ci nawla mom mi ñu tim xam fu na la fa né ñi fandé ñi fandé ñi jarlé ñi lamb la ko neex dal bu ko neex bari gal lolo tax bëkké di ko daté bolé wu ci xel ndax lu na la mu dal ko fa jall jara dar baña yara dal tax dara du fi bañ ipang mara tak nangu jël ci ru bañu ci jangul jangul tapul jawambul wërsegam moy rënd deug atiyam ni jël di lekke jën ci bir geej rap di ko lekke rap ci bir al non la nit di lekke nim jaay dan lay sucre xel xoromel fit wara xele beut ci géré la waxu kessé fi moy sen regal ñay wi yo nene
wi yo
wi yo law
wi yo
wi yo nene
wi yo wi yo yo yo
fi moy sen regal ñay
wi yo yo yo
fi moy sen regal ñay
wi yo yo yo
fi moy sen regal ya na 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 mon ci dëkk sonn nañ gën gi dëkk la ni war di fal di mbakk na 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 ñun fa nu bëgg dëkk ku fa bëgg dëkk fa nga ni rul ak na 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 galon du bay ba bon di dundé rëg rëg sonn nañ la ni war di fal di mbakk na 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 ñun fa nu bëgg dëkk ku fa bëgg dëkk fa nga ni rul ak na 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 gëlo do bay ba mu ndé dundé rëg rëg sun nañ nit ku nekk cëram do mu waata ma xalam mo kër dina ndo xalam cër dina ndo xaram xaram baam gëram du cër yalla mbërëm cëram du tër nit la njit la mis na mik du jiit cër tiir xaram baam gëram du cër yalla mbërëm cëram du tër into bambake ñu maye li bepp goor yalla de woot ñu naan ko nooru lay walay bilay li ci dante dañu ko jall kiko bi jall dañu ko fal mu fal doon tax doon boor ben boor du de fa ñu jëm neexu da gam kenn du ko gën dañu ko yek boy def fala ga gam gis bis boy gis may way boss fi dal lay sucre xel xoram mel fit wara xele beut di géré la waxu kesse bi moy sen regal jaay
Yeah.